yano ida qodanaya tiyan kan dot saday yan ada kamu yestay maqtiqwa alo shay gabahay qana limaday maqtiqwa alo shay gabahay qana limadayda walafta kabrit ki yomiyan qori ka dognaday sabarada qadodi gamiyan qayd ka qowad key makwan garen modaya qolka iguro makwan garen modaya qolka iguro garada duyada bidan qayla daw tabiyay oma madan waxa igu waca qortan bay go'ane qabrigiyo habala ragwa lagaga qustay igu may sika qadayba laga qabo bay ma qurbo walaal kayo diray soona qaaday
Thank you.